Ulienipa maumivu mikamanyanga, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashostu kanidharau, kanitia uvivu stresi niwe mnyonge. Aha, ulienipa maumivu mikamanyanga, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashostu kanidharau, kanitia uvivu stresi niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo mana unawafata mabaza men, oh mama. Leo sina thamani, ndo mana unawafata mabaza men, oh mama. Weni ache
nitapona mdogo mdogo,
miache niende sara
nitapona mdogo mdogo.
Weni ache
nitapona mdogo mdogo,
miache niende sara ma
nitapona mdogo mdogo.
Mara ugomvi unakurupua, unanitukana mimi. Hata zawadi nikikuletea hausemi asante. Tena nashare hata bila kujua we uliziki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu usiwaze. Wangu moyo we unauchanganya, umekuwa kivuruge unavuruga sana. Mama we, kitu gani kwako nisijafanya? Ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani, ndo mana unawafata masuperstar, oh mama. Leo sina thamani, ndo mana unawafata masuperstar, oh mama. We niache
nitapona mdogo,
niache we
nitapona,
niache we
nitapona mdogo,
niache we
nitapona
kidogo kidogo,
nitapona mdogo.